muddo ka dhow laba sano harunta caafimaadka oo ida dhallaanka ee deegaanka awdiin ee gobolka Bay maydiyeysin wala deega caafimaad oo lanka gargaar oo bulshada deegaanka iyo hanku ku tuulooyin kala dheer gudoomiyaha deegaanka awdiin Ibrahim Maxamed Nuur iyo kormeerka sayd harunta caafimaadka oo ida dhallaanka ee deegaanka usoona kormeer guud ka soo biyo qabaya ka koobanta harunta si walbadan ku ogaada xaaladda guud ee ku jarta harunta maamulka iyo shaqaalaha harunta oo hadhow ay gudoomiyeyaan ku warbi xaaladda guud ee ku jarta harunta caafimaadka hooyada dhallaanka ee deegaanka awdiin leh wali banaan sheegan in mashruuc iyo sikoolo gala jeer uu dhamaaday
raay dadaal badan oo soo biyaasi laakiin mashruuc ya ku dhamaaday muddo oo hadda sanadkii lama dareero sanad in bar amal la marahayo la rooga waaga si dhatun unuun mu ku tabna shaqaalihii ena roogna awalka shaqaalo badan ilaa bay dhawii meelo ku kuwaysay roogan laakiin hadda dadkii deegaankan dhaladi ya roogano ka shaqeeyahayaan voluntary ka shaqeeyahayaan MC8kii nadaafadis haye hagaajintis hatta mado barsho meel eraay daawo oo jeebabka ee lagu siiyo jaran wali emergency ee kooy oo emergency ahaan aan diyaarsadaano jaran markum walaagi dhon hadda waayne unuuna unta ku hor hor mabaahina geeg mayba go'aansanay intii unu maamulkaana la talano oo wali jar MC8ka in sheegna MC8ki binaanka haddigna oo tabartaano buu markum unta moodu ayti gudoomiyaha saasanku weerni ka dhawaa gudoomiye meel eray baahada MC8ka saaso walka dhalaayi awlaada la ka tilaalay nutrition malmalaati li kibiyay maamooyin kasta oo uureyti iyo dhalootka ee hadda seminaaro oo wacyi gelin ee lanka soo biyay dadal ka tawbaray walaagi dhon hata ma jaran may buu me hay'addi kulay tabara wayti yana hadda ilaa hadda si ambati mahaneenagana unoon mays ernay dadkii deegaankii baahadi taala way in baahinyo wali tabartaan hayti way ku qoboday markuu mayba fadaane sidii uu walka helo fadni oo meel eray MC8ku isbeddel ku soo biifadi wasaaradda caafimaadka meel eray in ku horeeyta intii ee ogaat oo meel eray meelung isbeddel ki hor ku ku feela ilaahay lug fade intii uu ku helna maamulka saasan ku weerni
tuulinka MC8kan kiirin madin keerta 20 km to 5 km yamar walba lug ku yar idigi madior barnaaya waysiin onogeen biran baayna malayn dadteena walwanaaynaan malayn saas daraadiya maamulka way inkala kaalana mise ku yoon ku yirnay indii magaalada MC8kan baaris qolni uga bada no dirsi ay la samafal
ara kumide hooyoyinka tuulooyinka dheeran ku way harunta caafimaad kooyada dhallaanka deegaanka u diinle si uu kulan adeega caafimaad dan dhinisho sheegay inii muddo lama sanayo halna wala deega caafimaad ee
goobta caafimaadka oo u diinla ka bilaawday ilaa imaarneedii muddo sanyaal aniga han kooba kornay ya maarneedii daawooyin ilaa imaarneedii walba oo lambaahnaay salaase dalooyda ilaa yoone walba waayeliinta ada ya maarneedii gargaarka sii ya la kala jaray haddana ilaa imaqaadiradiis muddo lama sin amale walmay ka argahay
bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahu meel qeyr ku jiraan waafaji amjeedkum ka dhalaani meel eraay awlaadan ma didhan weynayn ka talaalay malmalaatina niisiyay lamsina ta koori kan dhatiyo ka baahanno bay dhow baawrunun quraan ma qamno madyamiinna anu goblo wadaateenta intina niin ku weer isku kooyani awlaad ma dishoon biyood noo qadhiyaha tentaan isku la door gadaani oo aareystana nin siyaay film booyin ana nin suraay sinni alkun ku wayni dibaati wiin ga foolan kam
dawlangeedan baasin ku jarta runta afmaad ko hida dhallaanka deegaanka awdiin ee gobolka Bay taasoo baan si degdeg ah loo ku jibaaba